Abahluleli 11 verse 1. UJeftha kaGiliyadi wayeyiqhawe namandla, wayeyindodana esifebe, uGiliyadi wamzala uJeftha. Verse 2. UmkaGiliyadi wamzalela amadodana, esekhulile amadodana omkakhe amgxosha uJeftha athi kuye, "Hayi ukulidla ifa endlini kababa ngokuba uyindodana yomunye wesifazane." Verse 3. UJeftha wabalekela abafowabo wahlala ezweni laseThubi, kwabuthana eJeftha amayiyane aphuma naye. Verse 4. Kwathi emva kwesikhashana abantwana baka-Amoni balwa no-Israyeli. Verse 5. Bathi abantwana baka-Amoni belwa no-Israyeli, amalunga kwaGiliyadi aya amlanda uJeftha ezweni laseThubi. Verse 6. Athi kuJeftha, "Woza ube ngumoli wethu silwe nabantwana bakwa-Amoni." Verse 7. UJeftha wathi kumalunga kwaGiliyadi, "Aningizondanga yini nangigxosha endlini kababa na? Nizelani kimi manje nisekuhluphekeni na?" Verse 8. Amalunga kwaGiliyadi athi kuJeftha, "Sibuyele kuwe manje ngalokhu ukuba uhambe nathi ulwe nabantwana bakwa-Amoni, ube yinhloko phezu kwabo bonke bakhe kwaGiliyadi." Verse 9. Wayesethi uJeftha kumalunga kwaGiliyadi, "Uma ningibuyisa ukulwa nabantwana baka-Amoni, uJehova banikele phambi kwami, ngiyakuba inhloko yenu." Verse 10. Amalunga kwaGiliyadi athi kuJeftha, "UJehova makabe ngufakazi wethu, impela siyakwenza njengezwi lakho." Verse 11. UJeftha wayesehamba namalunga kwaGiliyadi, abantu bamenza inhloko nomoli phezu kwabo. UJeftha wakhuluma wonke amazwi akhe phambi kukaJehova eMispa. Verse 12. UJeftha wathuma izithunywa enkosini yabantwana baka-Amoni wathi, "Unamsebenzi muni nami ukuba uze kimi ukulwa nezwe lakithi na?" Verse 13. Inkosi yabantwana baka-Amoni yathi kuzo izithunywa zikaJeftha, "Ngokuba u-Israyeli walithatha izwe lakithi ekukhuphukeni kwakhe eGibhithe, kusukela e-Arinoni kuze kube seJaboki naseJodani, buyisani lawo mazwe ngokuthula." Verse 14. UJeftha wabuye wathuma izithunywa enkosini yabantwana bakwa-Amoni. Verse 15. Wathi kuyo, "Usho kanje uJeftha uthi, u-Israyeli akathathanga izwe lakaMowabi nezwe labantwana bakwa-Amoni." Verse 16. "Ngokuba ekukhuphukeni kwabo eGibhithe, u-Israyeli ehamba ehlane waze wafika elwandle libomvu, wafika naseKadeshi." Verse 17. "U-Israyeli wathuma izithunywa enkosini yakwa-Edomi wathi, 'Ake ngidabule izwe lakho,' kepha inkosi yakwa-Edomi ayilalelanga nasenkosini yakaMowabi, wathuma kanjalo, kepha ivumanga, u-Israyeli wayesehlala eKadeshi." Verse 18. "Wayesehamba ehlane wazungeza izwe lakwa-Edomi nezwe lakwaMowabi, weza ngasempumalanga kwezwe lakwaMowabi wamisa ngaphesheya kwe-Arinoni, kepha bangenanga emkhawulweni wakwaMowabi ngokuba i-Arinoni lalingumkhawulo wakwaMowabi." Verse 19. "U-Israyeli wayesethuma izithunywa kuSiyoni inkosi yama-Amori, inkosi yaseShiboni u-Israyeli, wathi kuye, 'Ake sidabule izwe lakho siye endaweni yethu.'" Verse 20. "Kodwa uSiyoni akamethembanga u-Israyeli ukuba adabule emkhawulweni wakhe, kepha uSiyoni wabutha bonke abantu bakhe wamisa eJahasi walwa no-Israyeli." Verse 21. "UJehova uNkulunkulu ka-Israyeli wanikela uSiyoni nabo bonke abantu bakhe esandleni sakwa-Israyeli bababulala. U-Israyeli wadla izwe lonke lama-Amori abantu balelozwe." Verse 22. "Badla izwe lonke lama-Amori kusukela e-Arinoni kuze kube seJaboki, kusukela ehlane kuze kube seJodani." Verse 23. "Manje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uwagxoshile ama-Amori phambi kwabantu bakhe u-Israyeli, wena uyakulidla izwe na?" Verse 24. "Awuyukudla lelo uKemoshi uNkulunkulu wakho akunika lona ukuba ulidle na? Kanjalo bonke uJehova uNkulunkulu wethu abagxosha phambi kwethu, siyalidla elabo." Verse 25. "Pho ungcono yini kunoBalaki indodana kaSipori inkosi yakwaMowabi na? Wake waphikisana no-Israyeli, wake walwa nabo na?" 26. U-Israyeli esahlala eShiboni nasemzaneni yalo, nase-Aroweli nasemzaneni yalo, nasemzini yonke ngaseceleni kwe-Arinoni iminyaka engamakhulu amathathu. Anisaphucanga ngani yona leso sikhathi na? Verse 27. Mina ngikonanga kepha wena wenza okubi kimi ngokulwa nami. UJehova umahluleni makahluleni namuhla phakathi kwabantwana baka-Israyeli nabantwana baka-Amon. Verse 28. Kodwa inkosi yabantwana baka-Amon ayilalelanga amazwi kaJeftha awathuma kuyo. Verse 29. Khona umoya kaJehova wafika kuJeftha wadlula kwaGiliyadi nakwaManase, wadlula naseMispa lakwaGiliyadi. Esuka eMispa lakwaGiliyadi wadlulela kubantwana bakwa-Amoni. Verse 30. UJeftha wenza isithembiso kuJehova wathi, uma uyakunikela impela abantwana baka-Amoni esandleni sami. Verse 31. Kuya kuthi noma yikuphi okuphuma eminyango yendlu yami ukungihlangabeza lapho ngibuya ngokuthula kubantwana baka-Amon kube ngokukaJehova, nginikele ngakho kube ngumnikelo wokushiswa. Verse 32. UJeftha wayesedlulela kubantwana bakwa-Amon ukulwa nabo, uJehova wabanikela esandleni sakhe. Verse 33. Wababulala kusukela e-Aroweli ukuze kufike eMiditi, imizi engamashumi amabili, nase-Abela Keramimi ngokuceka okukhulu kakhulu. Kanjalo abantwana baka-Amon banqotshwa phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 34. UJeftha weza eMispa endlini yakhe, bheka indodakazi yakhe yaphuma kumhlangabeza iza inezigubhu nokusina. Yayingumntwana oyedwa, ngaphandle kwakhe wayengenandodana nandodakazi. Verse 35. Kwathi lapho ibona waklebhula izingubo zakhe wathi, hawu mntanami, ungithobisile kakhulu, ungomunye obangihlupha ngokuba ngivulile umlomo kuJehova, angisena kubuya. Verse 36. Wathi kuye, baba, uvulile umlomo wakho kuJehova, yenza kimi njengokuphumileyo emlonyeni wakho, lokhu uJehova kuphindisele izitheni zakho abantwana bakwa-Amon. Verse 37. Yathi kuyise, mangenzelwe lokhu, ngiyeke ezinyanga ezimbili ukuba ngiye ngehlele ezintabeni, ngililele ubuntombi bami, mina nabangane bami. Verse 38. Wathi hamba, wayimukisa ezinyanga ezimbili, yamuka yona nabangane bayo, yalilela ubuntombi bayo ezintabeni. Verse 39. Kwathi ngasekupheleni kwezinyanga ezimbili, yabuyela kuyise owenza kuyo njengokwesithembiso sakhe asithembisileyo, ayiyazanga indoda. Verse 40. Kwaba yisimiso wa-Israyeli ukuba amadodakazi wa-Israyeli aye yonke iminyaka ukuyitusa indodakazi kaJeftha wakaGiliyadi izinsuku ezine ngonyaka.